It is clear that we are in a race of logistics.
An hamine ko fɔlɔ teliman o de ye maramafɛn mu layidu tara Ukrainekaw ye u ka se ka d'u ma u ka se k'u yɛrɛ makara. Ni laseli kɛra Jens Stoltenberg fɛ ni ale ye OTAN sekretɛri jeneral ye yani Group Ramstein olu ka ɲɔgɔn ye dɔ cɛ. Ko hakilila fɛn fɛn tara yaasa maramafɛn bɛ se ka di Ukraine jamana ma ko ni jamana 50 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ a koɲa la ni a ɲɛmɔgɔya bɛ États-Unis bolo. Ko ni lajɛrɛ ninnu kɛra Ameriki jamana ka sardasiw ka gun mun bɛ Alemaɲi n'a bɛ wele ko Ramstein. Ko maramafɛn bɛna di Ukrainekaw ma minɛn bɛna d'u ma yaasa u ka se ka wuli k'u yɛrɛ makaran nin wagati in kɔnɔna la ni laseli kɛra Ameriki jamana ka saradasu ka minisiri fɛ Lloyd Austin.
Together we have committed nearly $50 billion in lethal assistance to Ukraine since the start of Russia's all-out invasion last February 24th. The United States, Germany, and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine.
Aya ira ka fo ku minu sinsin kosebe artillerika ani sanfe kele ani blendeu ga ama keleke avion ulu kuma ma fo ni marama fen nun ditola. Allemagne jamana ga sardasuka ministry Boris Pistorius ko
Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der
Bea famia ka foku sanfe yeremakana ani kaseka maramafeu kiseu uludi kolu nafaka bo watini na tateme kele avion diliko kumaka alega famia lila ga kasiran isengana do kelela ukelenga to ton jamana chama munbe ton konna la ulu siranendo ka udado akuma ina kosebe la halafui makono nteni tarata dun kele avion kola chide munu sera keno kono ulu konye ola selike muye marafaki sekoye ko olu koni o bina di Ukraine ma olu ka laɲini fɔlɔ ye ani tɔnden fɛn fɛn bɛ jamana tɔgɔ la olu ka laɲini ye.
What does now President Putin do now is to send in thousands of more troops.